Alalbare sappo lewru juin hitan 2026 sekrabe dum gondum hedade hejoji amin dilelendi e mangal mudum wakkati jon o fu min calmin am sanne min wiltike sanne tawdede e modom e odo emission kertanado himme yurmer mo noddirta faabodenan le odo emission ka min garam tewtude jabaade lamdi bilide himme yurmer fa yetto hokkude hala yimbel e gubeude jonde mum emsabe rafindenagu le nyaloma hande o ka min garam haltande o mahala yimbel e gubeude jonde mum em urbe leydi Burkina Faso so wari jodide leydi amende sabe rafindenagu me garam hokkude hala beɗo yimbel fayetto yimbel gondube wadde imadaraji fafabo ben do yimbel on do nokku Ali Sissé kany wondo microji do kanko no hum jire kany wonto ogi jande to yimbel ujinaji caban jeddo yam en nayam be sembe mu en fu rewbe fayetto sukabe woni egube ude jonde mu en urde leydi Burkina Faso so warle leydi amende sabe rafindenagu non holitiri wede fedde hasse ernde tawede imadaraji gondude wadde on do nokku bangal himme yurmer fa jabbito ben do yimbel fu holtama wide yimbe kany en ka adadu em hewan san on do nokku horebe commune o kanyum en kan wadan noddango fewde e jamaande cinno faabo dum en no yawri yalla be keba mu inande ben do yimbel to waawi nande hore mum faa to hokkude be jiyan kan e chafaaje e ko nande mudum le odo emission ko sen dum ngaram bisminde neddo goto e le fedne noddirta commission nationale chargé des réfugiés du CNCR kulli do e le fedne noddirta HCR fami kaltanam hono be do yimbel kan yimbel be tawtili on do nokku haani wadde yalla gondal mu em yalla ana newo le heejoji di mi ngaram halde dabereji di laamu leji ni wondi le nyaloma hande o yella yimbe seeda ko jogi tum ko ana heba feccidde ben do yimbe le fati tawa basi ana fina hakkune mabbe neddo sa jido heñade ya antam so jibbe fanje honto wodi ka fukina kokko juron juude modom hodum fu sabe ka do hala ngaram bedorade famu do e seeda ele heedo men go sakrabe don sembe kabaruji men joganum kiki nande bismillah modom heedade men cercle kuro ana le region Badiangara holtama wiide le on do nokku kawar bilo himme yurmerka ana nawi tum sanne yimbel hewbe egube ure jonde mu emle leydi Burkina Faso kany en moni jippinabe le on do nokku ebe ure yimbel ujinaji chapan jeddo yam e nayam holtama wiide sam mabbe fu yo rewbe fayato sukabe nom holitiri wiide kabaroji tongal yurto fedne be noddirta HCR tawede imadaraji gondudu wadelle on do nokku yurto yimbel bebe jippito mu emto yalla ana bisi mabbe faga safu dado yimbel kany en ka holiti wiide wala fuddabe mo jogo ben do yimbel nyaloma hande o sabi ebe kewi fa be yabbiti commune o ana wada noddango fewde e jamande tinno faabo dum em yella be keba darna ne be do yimbel nokkutu waawi nande hore mu en mu inana dum en bullitu be baawi hebune ndiyam fa yotto sora nimbe chafaje fati kabaru o kanyuka bona fa urde no wordi le nyaloma hande o yimbel egube ude jonde mu em leydi Burkina Faso so wari suudi laamu koro hono fu waawi darane le nyaloma hande o don sisil magazine humanitaire amem mum jogani am le nyaloma hande o kedo am gondol on do nokku do hamma gindo kam hebani em dum kede sitasi dibe
le lamu Badiangara le genni koro tidala ana mata to sanne hannen ciagan yimbe hewbe dubbe leedi Burkina war jippi on nokku be yimbe kesbe warbe war hebbini jamaare ko wolle le genni dum natugen sabe jaati yoga mebbe longi hebde nokku to jippinte festa la fidjan ana mata on nokku yimbe jiabe le genni koro ana wonde faawade be yimbe be hobbe be wettiken galle mebbe dum ko holliti kango Amadou Gindo heejaado Amirou Gindini
deja la ville de koro les accepte
le genni koro ni be birama no wodiri du yo tawangal genni koru giddi rawden men wonde jabbade be yimbe dibbabe le gennini do be hollama to be walta nukkuje to jema korta fatar kasin golidraje lam e nanal mudum du natang titala fimbete goto ko portrista hannen genni koran hasigin e jam sab ko yata yimbe o nyaaji cippande jeddon dibbabe wonto kesbe kasin wad beedi e mudum titala ana satti sanna
ça vraiment c'est la catastrophe
festa yimbe koro holliti fa handen anyaaji lubbi jabbago be hobbe be holliti titela jogaji kasin leni genni be holliti wi wargon be yimbe kesbe waran beere titela genni sabe ananato sabe tiidunde kasin laffi jandan fattar kasin hebde nukoyto walte ka nyamiri e chafaji nanan mudun be warbe beedi jamaali genni ni sanne fandan be warda meli titela ji sattidi no sanne so ni be war beedi kasin titela sattan yaade le genni koro ni djian wala so a jippini kodo huune goko handa hokkude dum yu djian naran to walta kugal mudun kasin lafi dejere ana mata den kuje fa handen
la question sécuritaire aussi qui se pose ici
be yimbe dibabe ko heemendu holliti tiddalaji goti kindo maadi kanyo goto e jogalle holliti tiddal ana satti sanne bede lafa kulle fu hono misale janyarteda cukal e mebbe ana hasngine chafaje fatar kasin yimbe tampobe on hakkune mebbe kanko ledde dibbaade goto antitirta do wedrago kanyo holliti ben hasngine sanne en nukkuti be walta fatade kasin daagoji e nyamiri e nanal mudun
non sa
men le genni koru nyolman handen men wana dian men wana ko men nyamata men wala fenni kutu men lelto yimbe amé fe goto sellido wala meden hasngine e balle ko sanne hono nyamiri fatade daagoji timen lelto nanal mudun taggan ittidalaji mataade jokko meeri gennini isa sagara holliti nokku wala kasinde commune on to yimbe jippinte kango heejaado laam on on wadanno dangol fewtide e balle den fu e daamudun yalla be yimbe dibbaabe ana hebna nokku to walta ko nafata be
la ville de koro
genni koro ana teetro adda mangal mudu fu balle ko hono balle hinnatoobe fatar kasin balle ko government leedi malik kay government leedi burkina gidi hitan ujnya didi noga didi mede wonde sakitaade be yimbe dibbaabe yimbe ujnyaaji chapande jiddon tawa don aran beedi wari beedi hen kasin mena hasngini e janyar teedan sabe fet jian wala le gendene hande ko hokkete be hobbe yara al hal on wala ko yaafi fe kawrantinele nuku goto fatar kasin lafi kulleji nyamite nanna mudun ana nato sabe ujnyaaji ujnyaaji be yimbe dibbaabe ana wa hebde nyabbilaji sabe rebe sukabe buri tampude sanne le be yimbe dibbaabe sabe lafi nukkutube walta kan e nyownego e nanal mudun
ben do yimbel tawede be bisimama no wodire yurto yimbel be tawti le on do nukkule nyalama hande o ka fu wargol mabbe no hewri le on do nukku kal fuddi latade hunde bembonde sanne yimbel be tawti le on do nukku koltibe wiide le nyalama hande o wala fu nukku to jogi to waawi jippinde be do yimbe e gure iure jonde mudum hana jattirade fe hono hunde bonde an han jattirade hono lawol kesol mongol latade sababu neddo yaha ali jallo kayo misali goto e beddo yimbel e gube ude jonde mu em le nyaloma hande o be jodaki feso tumodira jode mu em majin binado e gure nokkuto jea o wari o jodi kele laamu sokura le nyaloma hande o nyoli o wondi wadde le on do nokku holti du wiide wonko hebata jati ko tamma e jode mako ke jode amen gondo le on do nokku do woni mamudu komina yi yidoide mako anni ko hebani em do mako do festan o sita sidibi
ali jallo dudo genne banjangara la hitan ujnyaaji de sappo e jene war jodi li sitti deplacer en li genne sokura bangi sewarele la muti holliti ciagan faaba muña projet goto ko hebo ekiti nyoli kadile dun natin sabe hannen faabi mo on heba alma sadda makko e di nyoli ni on nukku
wari do 2019 mi fudi nyude do hikka ya dubi tati golle ya jaati jaati yo bogolal no de sitti do ko min tan goto woni nyoo kadde worbe min nyoo kadde rewbe mi nyoyi do kalleji rewbe hono complain ngaji sede de idi ko idi jabbi ko dun fe joni won complain di jogi mi de hani nyode do hande wondo mi de golla mi de haba ko Allah fecce di gabe
le wi makko fa handen ekitagon nyogo di kadile faabe ko mo sanne on hebi dadada alma sadaji galle makko dun holliti kanko Ali Diallo nga fa handen o holliti wonku nyaki mo le di nyoli nyol man handen on miili uddudde atili gote inde makko o wada nyoli
golle ga fu an jogi tiidalla lebbi jeego tangadam forme de nibe o hejay yidi dum beedo kasen dum mi heba dum utta atli mi jodo mo golla dum
le wi kanko Ali Diallo egol yoppan nokku mudun hana tabede jukkon on e tewtor neddo dibba fu tinno ekkito gollal goto ko wawi wadde ko natto sabe heba wuurale dima ko mudun festa neddo dibbaado
midi yidi tawa kala déplacer iwdo nokku mo wana pullo wana kaado wana sigol pati jodo mere yewa golle ko wawi tawa ana wawi hebuli hen mudun buddidi le ladde gonnodo golle ko golleta ladde ko dum walaga sa wari do fu ndara golle ko ekkitoda ko jidda fu ado wawi ekkitade golla keba ko ngura
tagan dibbede yimbe hewbe hebi ekkiti golle ko natti sa hunjude tedalajum en
golle kanyum tan watta neddo dimo tewtude jangude golle dum waawi yaafinde e gugol neddo yude jonde mudum dum du watta so neddo heba antare Ali Diallo kayo misali goto el hakune beedo yimbel e gube ude jonde mu em tinni be sanne le nyalama hande o mi holliti on dom do sembe kabaruji di fuddata do le nyalama hande o yimbel e gube ude jonde mu em sabe rafindenaagu yude leedi Burkina Faso so war le leedi amendi adadu mu em ana buri yimbel ujinaaji temdore e noga e nayom beedo yimbel sabe rafindenaagu egini dum em nokkule mu em hewbe mabbe du fu yo rewbe fayeto sukabe gondube nyoddondirde laamu kurol nyalama hande o kobe kasindini kal le nyalama hande o wala fudo haadi kabaru bilido himme yurmere mo bado yimbel wondi fewde mudum nyalama hande o ka ana wembini sanne so imma madaraji wada kano yawiri nom holitiri bide fedde ne noddirta CNCR fa bedo yimbe kanyum en ka heba fa bede bonanda mudum ana jaba sattude sanne Mohamed Lamine Touré goto e nedo fedde kanyum kan wada noddango fewre yimbe be golijimo e naru bangal himme yurmer fa yetto yimbe ngado be imadaraji fele nyaloma hande o fa fa bo bedo yimbe tinno beeda imadaraji mu em anni ko landondirmi e mako do festa mo do samaseku
ala dat di 30 fa
yota di nyandi 30 avril 2026 nyumti be jabe burkina be dambaro non unyaaji temdere unyaaji noga e nay e cefane jetto ka wona to kuru tan yuga ana ele sahal nuku gusi gurmari wakadu ngali wali rindi sikasu e kanye le wudundu le lamusa burfuf serkutumia ka ko buri hewde nyumti be burkina be yoto koro kambar dun kabar mudun tidi san sabi koro ele ko jabbi ngalura tampune sanne ele kabaru rafunde nagu yodun nukuti alla mawdo ndiyam kulen treji kasintinaadi wala fe koroto kanon iwde noga jeddi ya noga jetti me 2026 hejabe lambe holtimide nuuti be hewbe ngari le ngalurende iwrude lamu su commune turuni ele mun dero ele jete jarande ji ngaradi di e mbara galdeji nyere temede ne e sapo e jena ala hali nyaaji nayo e temede dido en cebande njo en jetto yibbe wulde CNR na wundi fiire dabareji jetteji ela tumbi indeji kala ngarbe le nuku o do hawruti e wattu tiddo sobe fay boyata to wodi di fudda hejabe amana le nuku o guldi didde lamu ko be bangal la dabareji jawdi ele mudun mi andan al qadara ngarbe be nukuji di iwri e sababuji yeltugul mabbe al qadara rewbe sukabe mawbe e kaydum andude huifube e hasindinibe le kertade dum do fufu fodde wingul indeji mabbe hakika fudda min gala fi raf dabareji kasato yo rafibul amsadaji ko kabaru koroko ko min jidi non yo yimbe la tawali keri di ngitno min kabaruji di yo gudi di mbay wadde fay joy energy lugube madun amir en e guldi be mabbe madun mari en danoso ni kabaruji yotti ki hajabe lamu koro be fe e mari yedan kabaruji di nen drande amane yo hinnaade kabaru sharia be do yimbe la ciubu wadde li mari kamaru mudun no goldi da e ko wiete hukum sharia nations unies refugee paboto min sanne li imadraji di on dula wide leydi men di nuku bisimugol no feewi ɗerno min jettano sanne hejaɓe laamu koro ɓur fof préfet et mairie kono mbimi wona feewi cilol goɓɓol rawanen oɗo alhaali ne woodi noon fadi jaati imadaraji gullirɗo neɗɗa fou hono ACR OCHA PAM préfet o hinni ko noon kabaru muɗum ndardu ɗum jamare koro wotande hakkillo hoɓɓe ɓe nden ɓe keeɓi heɓɓe ñamduji kewɗi hokkude hoɓɓe ɓe dono le muɗum woni ko gullirɗe ACR heeɓi landinade banggal windude indeji ɗi cogal muɗum gullirɗe goɗɗe gaari hono PAM save the children ko nande mum en ele golle jamade ana wodi dun no famin gol kabar gondal yo golle yidi min kinni wato fuf gila e garangal mabbe famin gol jamare koro tidanal min fi ele mari do mi anda fi ko wete ka refuge sabi hobbe be nangundi e mede non dum wurdi to koro dum ele galleji do gondi ka ele tidanal golle jidi CNCR e goldi be mum gitira ka dangudi no kuji do be natata mahuri no kuji ele cucuka don mi kebe hinade cuudi to koro dum tenewi e nibana idi mbara nokkuji joyi e mudum min kebi mawde cuudi bedo hobbe refugee be dum do yoku golla rawane don hikadun min jitiraga wadde imadraji kulleji nedda ku yalla cuudi goddi na mahe derna bisime e do himbe be so hew e mo ele boli lel so ko buri hewde yu nayabe robe min ni mo be galleji e wudi do suka be jetna be ko den ko be do fuf mbalta li buli ko so ni to boji di kuddi dum do no la tari sababu nyawuji kewdi bangal amsadaji CNCR no to ko fuf faba ACR gollire heere hersanande kabaru tellal nyuuti laam odun nafa bo min le bawde mum tabi alhaali gurdo o sab CNCR hore mudun yo fi laam onon tidala mum jogi bangal ACR woni ko gila wattu waji wakani kalsi ACR buti ke san tas tawene ko hasinda koro do famda bangal nyuuti sabi kabaru cuudi nyamduji e safariji tagal mudo mbaw hinnaaji persentine godde hono jande e faabaaji le gollije kebe
ɓeɗo yimɓe joppuɓe hunde fuu caggal mu en so dogi waari le leydi amen di juuɗe mum en ɓoole saabi rafi ndenago eggini ɗum en iwde nokkule mu en so ɓe keɓa e mballa no yawiri du ko domataɓe nokkutuɓe bisima to ko kana jaaɓa nawde sanne ɓurde koɓe joppi caggal mabɓe fati udden guite amen feyi tinnoɗen kokken ɓeɗo yimɓel ñamdu dokkeɓe nokkuto ɓe mbawi natude yalla ɓe keddoro ndimako mabɓe hinnade neɗɗo hana domde janggo min garan bisiminde le on do emission neddo goto gondudo hewle darne mawnde le jimi pula ko le nyalomo hande o omo noddire Sekou Diallo antirteedo MC Haruna jiaado le wuddu leedi amende le nyalomo hande o kale laamu kati o jodi o do suka jokolle le nyalomo hande o na wondi wadde ko woni e bawde mudu fu yalla ana heba huncho nabirde yeso jimi kertanadi fulbe Ousmane Nyali bul yehi yido de mako anni ko be kaltidi
le ko kaldin e mako o suka jokolle rapper holliti en hono o wardi e jimi hodi won ko yidi latade le jimi mako dido holti wirido o mayimana na do mo hollita kabaru jimi e gubom e leedi men andi ko kani wadanede kedden ko landirme mako
phenomenon on a beat
mil moyen si pour la maharuna wallahi waran wala da ya no warti do wonno mer de way be on jebi ko kano sadla o ma o be way ma da way den don de den jada e ma da jada e ma da jada e ma da jada e ma da wala da ya no warti do wonno mer de way be on jebi ko kano sadla o ma o be way ma da way den don de den jada e ma da jada e ma da jada e ma da jada e ma da de be tapu do de mi tempi ka alla ba u do na wala abale ri Beta biva mu to me, but let it be done to me. Ala adi go wada, sembem o itata, andala majata. MCN chope chope.
Artist mo kewden hande do ni jimo mo kewden hande o monodire MC Haruna en lantomo hono inde makko e yettore makko jaati ko wana inde artist yakko no andi o no andira MC Haruna ni MC mi joti ma tafa de selli
kor jam woni ama pullo kardo pullo danejo pullo ngada
wallahi alhamdulillah mi dan celli mi den deni
ay
homo ni MC Haruna
MC Haruna c'est simple MC Haruna wi e Sekou Diallo ana jeya attachouki
andu centre uddu leedi meden diga fu nanta anditi hoto woni attachouki
wallahi
anda kam mi meden le lam yoro woni nado hedde hedde hoto woni
bon est ce que minen jati wana tumbuto woni réseau ami
nana jiwi ton boy
yeah min ti dum ka wana ko hande de
na laari boma ganga laari kat kat kat
wallahi joni ka
d'accord e inde de mbida yo Sekou Diallo nana da way halini mi hono jaati gardu e jimi
wallahi jimi no gardu me mudum arande fu yidi nonka
yidi
hunde fu ko neddo yida fu wawa gollode kina neddo yida hunde so wawa gollode naban
mande puddada don
2023 ayyo
hono puddirin da
bo e dum wela no kam tam bo mida yi a yimobe fulbe dum bo mida wada do repetition e dum wela kam falam do hokki kam min a horam jaka mida jogi hen tala andumi a horam mida jogi hen tala mida jogi hen yimbe
to nana 2023 warde hande don gonde do hono kabaru ma do wuri est ce golle on wonde yirude
alhamdulillah wallahi hande ka savame da wa vide sa wa do asir tan so Allah jeb
okay men de puddan no dan den hono lati mawbe hedi wondi est ce jeb na dan den hedde fulbe gollo yafade wi bi ma jimo na rapper
mawbe be ka be jabay fey hande du ana hedde hen jonno wonko samte min a horab jati e dum won 2024 dim burnomi sembe sanne dem fami wodi concert paleton mais décourager mawbe be dum jati wodi so jaarum hen tiagal sanne afan so cekitimi bamtude dum joni a hore mudum joni kabe pami ni dum wawa mi wawa yaade tiagal majju mi wawa wodude tiagal majju sabi kanjum gammi golle am kanjum jimmi
be jarre ke joni ka
joni bo ana samti tande be jarrata ka fa abada
takare se kaaji se heban fa hiya fudi
a joni kam anda dum gaso be nani do hunduko mani kambe jabonto ko e ma
a bismillah mi awadi album na wada tabo
bo
na ipi ngaji na hon
bo album mi da wondi hen
da wondi
ayo mi wadi clip ngaji bon mi da jogi collectif ngaji seeda dum anda golle ka mi da wondi amod mi da yidi burde ni du sanne san
burde ni
ayo
hedu on jokka halaji maade di hedu do hedu di pawi e jimmaare di
surtout mi da yidi pula ko o famaka e fe joni ko sakiti ko mi yaltini jimol dow meden jati gol doga
do
mbi muñu ko haadi weli mo waran muñu jennoje jettoje ngaran o wi weli weli ngare benne fulbe anda no basi basi wiete ko basal jam jombi chomba jo ngarten na kaurem
mi jabata hafede ko wayde kali ko mi jabaki pati jabe ibe fulbe pati jarrene waybe modo nangonde ran ko e modo dirande ran balandira ko fulbe go be mbika ko ganya am ge mbayka ko alla go mi raidi
da golla fa oran jaba ko fulbe ko mi da yari mi nati fa godol ko arts nga bu o weli min
ni ba ha di weli wara mu ni jano je je to je gara Ulbe anda no basi, basi biete ko basal. Jam jombi jomba jo. Garten na kauren, alo no burgo jurama. Mimilo toy tamayo, minyama numaro. Miyawa ma jalube, mimiyawa ma masina. Fulbe njira basi, a fulbe anda basi. Fulbe minyayrai basi. Veli veli keni lelo, kenge buri hande wende. Mato samba war.
Allah hollu burgu juurama min mi lotoy to mayu mi nyaama maaro fulbe andano basi be bon ayi so basi naati a huunde mojja tan jimi hollu bon jimem di ana jaha dow hande basi o jaati
do don duli fawade
don
ka kanye hono adnaaru luno yaara
no yaara ton
me koma a gol jimol wallahi gol yaara njita kabar fulbe hande nini bon jokka en koma a hal memi hala mudun saabe di basi ji ngolle leedi men duubi kewdi joni duubi sappo ngolle leedi men en di laata sababu ka himbe heewu joppi nokkuje mudden leele gure godde yogabe heewu ngari le ngalluje mawde
son
andi sene do yoppi nokku mudon yen nokku godda kan ay hamnalle ka fu buraado
wallahi bura
sakira meden fulbe tan pisanne sa basio
sonne son
e gubbe an dum ko be kaani wadnede hakkilo maado
ko mo fu e baawde mudum ko woni baawdam ko mi wodi mimi milay baawdam timmi fa joni mido yidi pulaago waawbe be e andana jama meden refugee meben dum sabi tampere fotata dum torra e hamnare e bone fu fotata dum bi adama so eggido jeya wallahi allah fe so gartuda le etasi asamtata do jeyado do gonnoda do wana hala sa egginado ka don jama yimbe mawbe be jeyaba balla be
san wi ama janganda be concert yallaara hebo jewtinaabe seeda hono meedo meeraade jabanta
a bon bay siam no meeda jaba ya
jaba ni de
c'est simple meeda jaba allah
jaba jaba ni ta suka be na ay tan ni wela dum ben
ni wela san ne san no
no laam woni hedi dawta hedi tewta laam o na hono jomben bawdo o ni je ngaji na ndarta
dum woni laami be hedde bangal men enen pulaako be
bangal pulaako bangal
laami be leedi
laami leedi jaati
bon laami be leedi verma bon ko kalnammi be tan bi leedi ka yo bi leedi no
tadi be jeggita ben
foti be jeggita be bi leedi ka no laati fu wallahi o bi leedi no
jeggido ti dal ko nyaama na ko yara
ana hani hay bed sabi aduna no allah hokkirta no non waawi teetirde sina dum pulaako andana o bone de
pulaako andana o bone non jaati me joni hedun projet ngaji ma
bo joni mi da wonde projet ngaji sanne meme clip ngaji ana
ayeduma 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 ni da ayeduma inna mi diga bargimi ayembe jiriga jiriga aduna jokiga ayenelo bo njamunaka ayenelo bo aduna daga anenelo bo anenelo bo anenelo bo inam nafiga idayiduma
so Allah jebi projet ngaji ka dum ka toujours joni joni lay di lebbi ka so Allah jebi wulanto
concert ngaji na
concert jati ana
chanson ngaji jimi kesina ube
bon concert o ka irisan irisan no et puis dum mi wadan dum surprise quoi concert mi do jogi concert laaje
boyata
laye laye
ah laye ok a jogi concert d'accord on hollen den tiagal mo
amina ya
e ay lele suka bi joni fulbe an gonde hebude sembe do jimi do rap yakku re andi hono ali wan ali ko en hono foiri leñol en hono der king e hono gollidal ma da wori hakkune ma e mabbe o an ndiro es do gollidal
bo wallahi seeda seeda tan ayi enen pulaku ko meden fu ana tidi quoi bo be do suka be induda be fu golle jana be takone min san
do anandiri
o derki min gaddi fitirin collectif an hakkude emi alisko collectif an hakkude emi e foire lenyon min gaddi fitirin jasko mi de beldi sanne san
emengi meden be hono
e Moussa Sarré
alpha baba alpha merci Moussa Sarré alpha baba bamgalen be en fu do anandiri no
yi mi de nanodiri be fu mawirada be fu so mi hebo yi do so mi immo yiki do seeda
abagalle
goaga e oka c'est mon préféré o jati la to nyanyam préféré
nyana hande golle ma fu do jimi di tan
jimi di tan
wala
même pas de travail encore
on taw golle ma do kokko do hore ma fa kaddi
ye nati fa goddo fa goddo
farde ma da nadde jimi do hedon ko ngada no dan bo duri no na jangi no ko na jangi wuro ana na hedon ko no da
duri burata duubi didde illa mi da famdi
ah d'accord mais jande ne won école na wurana nga
mi jangi wurana mi jippini jati ko ngal goto
d'accord ay mi jangi jangi mabbu gargo mud
na mana mabbu
a ja ko ay
jom mi da wada débrouiller
a wala débrouiller
ayo bo mi to djuldeji am kany e bangal famu dinaka dum mi mi lay wembaka
nen hedo ko biata fan ngaji mada
bo fan ngaji am di mi salmina be fuf mi da yidi be fuf be ngatanaka makkili mi ngatondira hakkila mi salmini ma andu darnde moddo na pula ko de lamdo be dano lamdo hokkon ko jidan do ko e moddo le bangal ko gondu don do
e a jaram san
bebe mi endi tata mai arabu mirai ma fulani enja da arabu nangu junga nyena mirai ma fulani
sikka wala hen feewi odo suka jokkole kanyum kaso hiddike edo lawol mudum gol o mo jaba yaade to wuddi san ele jimi makodi pandol halangal mem jogani omle nyalomo hande o ka anni neddo sa njido henyaade ya antan sa njido yaarto wuddi ka fu yaado yimbel heddibe hodo woni koroka do hala mamudu komina kejjodo am gondo le lamu moti yidoyi en neddo goto le on do nokku anni ko wi o fami edu ka do hala
so tawama ada yidi yaade ko yaawi ada hani ko tawe ada ya antan goto kaso ada yidi yaade do wuddi sona tawe wombe njaadata na ada yaade won e ko pammi e o golle tan dum woni hunde fu ko bani adamanke wadi ñun tan goto fu sikka wala hen na yaawi e le wakkati ka nafa mudun na fandi boyata du denno ko neddo renti so wadi di e jama e bangal hakille e bangal golle e bangal faamu fu tawan buri dina ko kanyun tan goto joodi so miiji so golli fayso hunde de gasi hunde de boyata heewa ko hunde moddata ka jaati ka so de gasi dum faande duumo ana tiidi denno saada yidi golle maada kabaru maada alhaali maada fuf ko waawi laataade fu o gasa o boya o duumo o nafa kaka boya e itteede denno dum ka sona tawe a dawri diddo e jama ada wondi e yimbe denno ko woni dum tan bingel adamanke sela ngotu maako kanyun tan goto o e gollude anniya mudum kanyun tan goto hunde fu ngollata hunde fu ko ngadata hunde fu ko dabbata nenno tawe an e yimbe gollidita tawe an e yimbe dawridita tawe an e yimbe njaadata ono ngadata nenno dum woni du ko hala mudum hewata ko kiti mudum dum mawnata
sakrabe kedibe andon do mi kaddata e kabaruji amen di kikide hande onono andir don ni ngodo hejo kan hejoji amen keddidi fu ono bawi heditade dum e do site amen o ngadama www.studio80.org mi jottiom san hedade hejoji amen dile lendi kan e mangal mudum fu Allah holli em yontere warore kase wassalam